waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Inta badan dadka waddanka ku cusub waxay la yihiin cid taakulaysa, arintaas oo ka dhigaysa inaanay awood u lahayn inay helaan waalid ay cuskadaan ama ay ku tashtaan oo ay caruurta kaga tagaan si ay shaqada u aadaan. Xarumaha waxbarashada ee caruurta yaryarka ahi waxa ay noqon kartaa markan oo kaleete mid caawinaad badan leh, waana arrinta aadka loogu taliyo tan oo u ogolaanaysa waalidku inay dib ugu noqdaan shaqada. Kasoo qorida ilmaha adeega day care-ka sidoo kaleete waa adeeg baahi loo qabo, kaasoo dhisaya caruurta difaacooda, si gaara caruurta yaryarka. Intaasna waxaa kaloo weheliya xarumaha waxbarashada caruurta yaryari waxa ay u diyaarisaa caruurtaasi bulsho ahaan iyo sidoo kaleete waxbarasho ahaanba. Markii caruurta naaska nuuga iyo sidoo kaleete kuwa wax yar kar waaweyn ay bilaabayaan geedi socodkooda waxbarasho, kana bilaabaan xarun ka mid ah xarumaha caruurta yaryar wax lagu baro, waxaa kor u kacaya jirkooda difaaciisa, maxaa yeelay waxa ay wajahayaan mikrobaadka xambaara cudurrada faafa ee loo yaqaano magaca bags. Joyti Sandu waa baraa Melbourne ku sugan oo wax ka barta xarun ka mid ah xarumaha caruuraha yaryar wax lagu baro. Waxay leedahay waalidka waxaa la siiyaa fadhi wacyigelina inta aan ilmihiisa la qorin oo loo sharxayo goobta ilmuhu uu joogayo, muddada uu xarunta fadhiyo, iyo waxa ay tahay. Iyadoo hadlaysa waxay tiri,
Home is an environment where a child is having only couple of adults exposed to and a very safe environment. But in the early childhood settings, when children come and exposed to
gurigu waa deegaan aad ammaan u ah, halkaasoo ilmuhu kaliya uu la kulmayo labada qof ee waaweyn waa waalidiintiisa, balse marka uu xarunta goobta waxbarashada caruurta yaryarka uu joogo ee lagu xanaaneeyo, caruurtu waxa ay la kulmaan dadaad u badan oo caruur iyo dad waaweynba isugu jira. Aad bay caadi u tahay in ay ku dhacdo nooc jirra ah. Waxay intaa ku dartay iyada oo cudurrada xarumahaasi laga soo qaado aynan walwal badan keenin, laakiinse qaar ka midihi waxaa suurtagala inuu noqdo mid si khatar ah u faafa saameyna yeesha. Dr. Amir Saciidullah waa GP Melbourne ku sugan, wuxuuna daweeyaa caruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 5 sano oo ah kuwa ka soo qaada jirrooyinka amaba caabuqyada goobaha xadaanada amaba dhaykeerada. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
The infections they do vary depending upon the time of the year. Mostly in winters, most of the infections that we come across are mainly the respiratory illnesses.
Caabuqyadu inta badani waxa ay ku xidhan yihiin waqtiga ay sanadka ka yimaadaan. Jiilaalka caabuqyada aynu aragno badankood waa caabuqyada neefmareenka ee sare ama hoose, iyo sidoo kaleete xanuunada iyaguna dhagaha ee dhexe. Midka xagaaguna markii kuwaas aan soo sheegna lagu daro, waxaa sidoo kaleete inta badan la arkaa cudurro badan oo caloosha ah. Sida uu qabo Dr. Saciidullah, 20-30% caruurta timaada goobaha child care-ka waxaa si joogta ah ugu dhaca caabuqyadaas aan soo sheegnay. Dhakhaatiirtu waxa ay sheegayaan in caabuqyadaasi inta badan ay lafahaantooda isaga dhammaadaan iyagoon u baahanin daawo gaara in la siiyo ilmaha. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
I would say in about 90% of the cases they don't need any antibiotics and all they need is just a bit of parental education and a bit of fluid support and antipyretics like
waxaan dhihi lahaa 90% kaysaskan caruurtu uma baahna antibiyootik in la siiyo. Waxa ay u baahan yihiin waa keliya in waalidka wacyigelin la siiyo, iyo keliya wax yaroo lagu taageero oo dareere ah, iyo qandhajabiya sida parasitimolka iyo ibuprofenka. Nikita waa hooyo ilmihii ugu horeeyay dhashay, waxa ayna haysataa 18 bilood ilma jira oo wiila oo isagu bilaabay in la geeyo meel daycare waqti yar oo kooban. Nikita hadlaysana waxa ay tiri,
"Our son goes to the center once a week. In that short a window, he has had two very bad cases of flu for which the GP prescribed antibiotics and also steroid syrup because
wiilkanagu waxa uu aadaa xaruntaas todobaadkii hal mar, waxa uuna ka soo qaaday laba cudur oo flu ah oo GP-gu uu u soo qoray antibiotic sababtoo la xiriirta paracetamolkaasi iyo sidoo kale ibuprofenku ma aynan u shaqeynin. Wuxuu kaloo guriga keenay ilmahaasi xanuun ku dhaca gacanta, lugaha iyo afka, iyadoo weliba nabarro jirkiisa dhan ay ka soo baxeen. Nikita waxa ay tiri, markii aad ku jirto jaalkeerkaasi, caqabooyin fara badan ayaa ku soo wajahaya. Waxayna tiri mar kale,
"The biggest challenge we face is the frequent calls we get from childcare to come and pick the kid up. Even if all they have is just a runny nose, which is fairly common in this cold weather."
Dhibaatada ugu weyn ee naga hortimid waa xarunta oo si joogta ah noo soo wacaysa iyadoo naga codsanaysa inaan ilmahayaga qaadano, haddii xataa waxa ku dhacay uu keliya yahay sanka oo duuf uu ka daadinayo, taasoo run ahaantii wax caadi ah iska ah marka jawi qabow lagu jiro. Tani waxa ay ka dhigan tahay waalid ahaan inaan dhigno wax kasta oo aan samaynaynay oo aan aadno si aan u soo qaadno ilmahanaga, sidoo kalena aanan dib ugu celin karin childcare-ki ilaa aan keenno shahaado takhtar in markaa la geeyey oo uu u ogolaanayo ku noqoshada. Arrintan ayaa walwal badan ku haysa waalidka marka shaqaynaya, sababtoo ah marka la soo waco goob ayuu ka shaqaynayaa fasax qaadashadeedu culays badan ayay ku keenaysaa qofkii shaqaalaha ahaa. Sidoo kaleetana waxay sheegtay in ay xataa ilmuhu hadduu waqti dheer maqnaado lacagtii laga qaadayo, maxaa yeelay waxay tiri ma haysanno taakulaynta dowladda oo naga qaada lacagtaasi ama nalagaga dhimo, waxaana bixinnaa maalinkii 125 tanoo ka dhigan jeebkanaga inaan ka bixinno. Dr. Saciidullah ayaa waxa uu isagu sheegayaa isagoo dhahaya, "Waxaan filayaa," buu yidhi, "sanka oo ilmuhu duuf ka daadiyo inaynan caqligal ahayn keligeed ama ku filayn in ilmaha guri loo diro. Haddii ay jiraan," buu yidhi, "calaamooyin kaleeta sida qandhooyinka qufaca ama ilmaha weyn oo markaa ka sheeganaya cunuhu inuu xanuunayo ama sidoo kaleeta ilmuhu muuqaal ahaan inuu liito in la arko, waxaan anu markaa dhihi lahaa," buu yidhi, "in ilmaha guriga lagu celiyo." Waxaana jirta ilmaha waxyaabaha looga celiyo amaba looga qaado xarunta waxaa ka mid a in temperaturka ama kulka ilmuhu uu kor u kaco 39 ilaa 40 uu gaadho, iyo sidoo kaleeta ilmaha shuban in lagu arko ama mantaq oo kaleete. Waxaase jirta iyadu si caadi a ilmuhu marka uu xanuunsan yahay in guriga loo qaado inay tahay, buu yidhi, sababtoo ah waxaa imanaysa midi waa ilmaha lafahaantiisa oo daryeelkiisa loo baahan yahay, oo haddii markaasi ay tahay in isbitaal horey laga geeyo amaba si gaara loo keergareeyo in uu mudan yahay ilmahaasi in dadaalkaa uu helo. Waa midda labaad ee caruurta kale ee uu ku dhex jira laftoodu waxaa ka saaran shaqaalaha iyo dadka waxbaraya. Waajib ah in ilmaha xanuunsan laga ilaaliyo caruurtaasi inuusan ku dhex jirin, si haddaba looga fursado in halkaasi caabuqya faafa ay waqti helaan kuwaasoo laga fursan karay. Dr. Saciidullah ayaa isagu waxaa kaloo uu sheegayaa in ilmaha oo si fiican loo nafaqeeya lafteedu inay muhiim tahay cudurrada yaryarka ee soo noqonaya, wuxuuna sheegay isagoo hadlayana wuxuu yidhi, "Inta badan caruurta noocaasihi waa caruur cunto xun, taasina waxay la xidhiidhaa inay la ilxun yihiin nafaqo darro sida nuqsaan kaga timaada ironka iyo fitamin D-ga, sidaa daraaddeed in nafaqooyinkooda lagu kabo qaab kiniini ahaana ama qaab dureera ah ayaa waxa ay kor u qaadaysaa nidaamka difaacooda, iyadoo sidoo kaleetana ka yaraynaysa fursada inay caabuqyada noocaasoo kale ay ku dhacaan." sidaa daraaddeer takhaatiirtu waxa ay si xooga ugu taliyaan tallaalka carruurta in la siiyo, tan oo ah qaab looga hortago caabuqyada carruurta dhexdeeda ku faafa iyo sidoo kaleete una soo gudba ama saamayn kara dadka waaweyn ee ku xeeranba.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.